ku horeynaya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cimilada ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo WMO ayaa ka digaysa in malaayiin qof oo ku nool geeska Afrika ay u egtahay in xilli roobaadkii afraad ee isku xiga ay wajahayaan roob yari. Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Maxamed Colaal Xasan ayaa soo jeedinaya.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga cimilada ayaa sheegtay in sanadkii afraad laga baqayo inay sii socdaan abaaraha halakeeyey gobolka geeska Afrika. Afyeeno hadashay WMO oo la yidhaahdo Clara Nulis ayaa warbixin ay hay-addu soo saartay Khamiistii lasoo dhaafay ku sheegtay in saadaasha roobaad ee gobolka aysan qurxoonayn, taasoo dhiilada ku sii kordhinaysa malaayiin qof oo markii horeba la sii ildaraa abaartii ugu ba'nayd uguna waqtiga dheereyd muddo 40 sanadood ahna ku dhufata gobolka geeska Afrika. Nula waxay tiri saadaashu waxay muujinaysaa in sanadkan ay u badan tahay inuu sii ahaado mid roob yar iyo cimilo qalalan inta badan gobolka, gaar ahaan meelaha ay abaartu xoogga u saameysay sida Ethiopia, Kenya iyo Somalia.
In particular, the drought affected areas of Ethiopia, Kenya and Somalia are expected to receive significantly below rainfall until the end of the year.
Saddexdan waddan ayaa hay'adda qaramada midoobay saadaalinaysa inay heli doonaan roobab aad uga hooseeya roobkii ay caadiyan heli jireen xilliyadan oo kale. WMO waxay hoosta ka xariiqday in xilli roobaadyada inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ay yihiin kuwo 70% roobka sanadka oo dhan uu da'o, gaar ahaan qaybaha uu maro dhulbaraha gobolka geeska Afrika. Meelaha roob la'aanta laga dareemi doono sanadkan waxaa ku jira, sida lagu sheegay saadaasha WMO, bariga Kenya, qaybo ka mid ah Eritrea, Uganda oo dhan, iyo dalka Tanzania. Bishii la soo dhaafay, hay'adaha gargaarka iyo urur goboleedka IGAD ayaa soo saaray digniin ku aadan tirada sii kordhaysa ee dadka gaajada ugu ildaran gobolka geeska Afrika. Afyeenu hadlay hay'adda cuntada adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo WFP, Thomas Firi, ayaa qaba in abaartu aysan ahayn wax ku cusub gobolka geeska Afrika, laakiin waxa hadda ka dhacaya buu yidhi ay yihiin waxaan horey loo arag.
Hunger and malnutrition is worsening across all drought-affected areas. And there's a very real risk.
Firi waxa uu yiri gaajada iyo nafaqa darrada waa kuwo marba marka ka dambaysa sii kordhaya dhulka ay abaartu ka jirto. Soomaaliya gaar ahaan buu yiri waxay khatar ugu jirtaa in xaaladdu ay macluul buuxda isu bedesho. Waxa socdaa waa la wada ogyahay buu yiri. Waxay la tahay buu yiri in cid ilaa iyo hadda xaaladda ugu yeertay macluul inaysan jirin, laakiin taasi macnaheedu ma aha inaan lagu dhawaaqi karin bilaha soo socda. Waa halis jirta oo muuqata buu yiri. Ayaha qaramada midoobay ayaa qiyaasiya in inka badan 50 milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska Afrika ay haysato cunto la'aan. Agaasimaha hay-adda WMO ee qaramada midoobay u qaabilsan saadaasha iyo la socodka cimilada, xafiiskeeda bariga Afrika Guuleed Cartan, ayaa ka digaya in gobolka uu qarka u saaran yahay musiibo bani aadnimo oo nooceeda aan hore loo arag.
Mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.